olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan. Ole a whaafau pea ona petolo ia leo leo whaupenga ina I whana ma imalewa lele I Brisbane whaapefo I ma Canberra ili vaita ule kiwisi masi. Ali fao o te fo I malenei au au nanga I isi malewa lele fao popo e vesoson iei I tai fao se tulou wa mai au natolinina I le mata I tuina o pomu. O le minister o mta uptaulo te fale Peter Dutton na ieta ua o nisi o fuafuanga sa faye le lalangi atoa e avea ma faa matau ma faa manatu I fainga faa tau faa fefe e de ialu ese lava malea tunu umale lalangi foi. O isi leo leo e se lau tolu sifuru madalima whaupenga I nai whana, wa mai au na whaia tore ninga, e whesoasoni ai whaalame lawe te tupu ma mionga fo I a tangata. Ma ole ao la tau petolo solo I Canberra ma Brisbane, e te tonu malai vaalele I le vai tau o aso fia fia. I le mai aiona au ina nisi o lau whainga nuenga whaupopo I Brisbane ma Canberra, e whesoasoni lea au unanga, O le a whaatulanga fo I nisi o le au I nisi malai wa lele e le o mamao atu I te tonu lawa o le isi se furu walu masina. O le pāremi o le tunu Scott Morrison na whaia lea whaasin sinanga.
But what it does recognise is an understanding of the new world which we all live in today. And I think all Australians understand there needs to be a heightened sense of security, particularly at places like airports, as we've seen in many other places of public gathering. This is common sense. This is understanding the world in which we live and trying to make sure that Australians and the travelling public from overseas and visitors are kept safe. And so I think the message here is that we are very much looking to continue to stay ahead of these issues.
O le minister Peter Dutton na ia taua o le tau whaamatau o whainga whaaterorisi e monia le o mawhai o na ave e seina mai ma e fōringa o le aturi mata ia lava ia malai wa lele le tunu. E le imamau atu nei e peo na taua le nele I poti na taua I Dutton na whaamatau fō I se tasi le malai wa lele au stania nei.
It's only 2 years ago, as we know, where we had an incident where terrorists attempted to take an explosive device onto an aircraft destined for the Middle East, and if that A380 had have blown up, of course it would have been an absolute disaster.
O tupe whaanga ngā mole whaatupeina o lea au unanga sa au fiai I le whatala whaatatau o le tupe le whitarale I le āmatanga le tausanga nei. O leo leo lo whaatulanga I a IFA I taulanga po Capital Cities I a mamalewa lele Cairns whaapiafo I Malakau Coast. Saunwai lana komisina o le AFP I Australian Federal Police, Rhys Kesha, o le au po o teams I tatono o stadia, o le au fiai au e se funu marafitu I tatono o le tunuu.
Our Protection Operation Response Team will be trained in rapid assessment, in hostile reconnaissance, and including the deployment of the short barrel rifle, which I want to reassure our community out there, our airport communities and people travelling through these airports. This is a positive step towards ensuring we have the capability to respond to any major incident.
O lea fōlasanga o se maenga o le paketi se lau mara fitu miniona o wha la winoa e wha maro si ai le tulanga tau le pui pui ngai wha tatau I wha lele I apo o le aviation security. Like, share, ma wha aali sau fina ngalo, muli muli I le SBS Samoan I le Facebook.